kusema ya wenzao na wengi wao hawana pa kulala pengine. Hawana pa kulala pengine. Sita ajali wakisema mpenzi wangu wa uchune. Wameume wakusema na lango na utochane. About time, zina watoro. Raha unazonipa, zina wa umeza ro. Jelly.